Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. We're windy, we're anga, anga ya binguni. We're windy, we're anga, yes, anga na tamani. Jesus, you're the atmosphere, saturating heaven. Jesus, you're the atmosphere, saturate and fill this place. When do we anger? Anger not to money. When do we anger? Anger your binguni.
Singing,
singing.
anga natamani.
Shuka na uwepo wako Yesu.
Anga natamani.
Ukija tunapona mfalme.
Anga natamani.
Ukija na anga yako watu waokoka mfalme. Shuka na utende, shuka na baraka.
Anga natamani.
Ukisema